Swazi.
Kuliza virimba na nero bakari kuliza ni matalenti benangu kuimba ni kutera pamele wanamba kuimba na nero bakari kuimba ni talenti oro mabora amendi tambalero onsa ajabe ni matalenti munga Kristo Ronaldo
ni talenti
Messi
ni talenti
Madison Daka
ni talenti
Fashion Sakara
ni talenti
kuimba na kuvina
ni talenti
na wafafi doni chafi
it's coming
it's coming
na wafafi doni chafi Na
Kati ya firimba
Kati ya music alay
DJ Fisha on Radio Kensi
Antisha ni kalay
Black Jesus kuchumbo
Imi kumekuta kumekuta
Black 7 Mkushi
Hali patika mwani patika
mwani Dan Monga
Kati ya music alay
My young brother I see you. Monday night. Everyone.
Exclusive from ZambianTunes.com.